Efeso sura ya 5 mstari wa 15 hadi 21.
Ephesians chapter 5, we'll read verse 15 through 21.
Kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 15 hadi 25.
I'll read the entire English, then I'll ask our brother Emmanuel to read from the Swahili version.
Mchungaji atanena kwa Kiingereza nami nitafsiri kwa Kiswahili.
Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ.
Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjaziwe roho, mkisemezana kwa kadri, kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote, katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo.
Amen. This is the word of God.
Hili ni neno la Mwenyezi Mungu.
Now there's a saying that I've heard here in Africa.
Kuna msemo ambao umezungumziwa hapa katika bara la Afrika.
Some of you may have heard me mention this before.
Pengine wengine tumewahi kusikia kinena hili neno.
But the saying goes something like this.
Na ile msemo inasema hivi.
Africa before the world.
Nasema kwamba bara la Afrika kabla ya ulimwengu.
Kenya before Africa.
Ama nchi ya Kenya kabla bara la Afrika.
Tribe before Kenya.
Ama kabila kabla ya nchi.
Family before tribe.
Ama kuweka familia yako mbele ya kabila.
And self before family.
Ama kujifikiria wewe mwenyewe kabla ya familia yako.
Now I think this saying sums up for us.
Na hii msemo inajumuisha vile ambavyo sisi tunafikiria.
Not just the attitude of many Africans.
Sio tu tabia ya Afrika peke yao.
But every single human being before they come to know the Lord.
Bali kila binadamu kabla mjue Mwenyezi Mungu ama Yesu Kristo.
It is our nature to be self-serving.
Ni asili yetu sisi kujipendekeza ama kujipenda sisi wenyewe.
It is in our nature to put our own desires before the needs and the desires of others.
Ni hali yetu sisi binadamu kuweza kujipendekeza ama kuweka mawazo yetu na haja zetu mbele ya haja za watu wengine.
So when we come across a text like we have here in Ephesians chapter 5.
Na tukipata kusoma kama ambayo tumepata leo katika mstari wa 5 kuhusu vile neno la Mwenyezi Mungu linatuguza maisha yetu.
It can really disturb us and challenge us.
Ni neno ambalo linaleta changamoto katika maisha yetu na linaleta sisi tunafanya sisi tunahangaika.
Because of that self-serving attitude that tends to be deep within our hearts.
Kwa sababu ya tabia yetu sisi wenyewe ya kufurahia kujipendekeza na kufurahia kufanya vile ambavyo sisi wenyewe tunapenda.
Our main text for this morning,
na somo letu la maana ama kitu ya mada ya somo letu la leo ni kwamba,
comes from the passage which we just read.
Inatoka katika fungu ambalo tumesoma leo.
And that is verse 21 of chapter 5 of Ephesians.
Na inapatikana katika kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 21.
Submitting to one another out of reverence for Christ.
Inasema hali mnanyenyekeana katika kito cha Kristo.
The title for our message this morning is Submitting in the Spirit.
Kicho ama mada ya somo la leo ama fundisho la leo ni kwamba kunyenyekea katika Kristo.
And when looking at this verse,
tukiangalia mstari huu,
it's very important that we read it in its proper context.
Ni vyema kwamba tuweze kuisoma katika hali ambayo inatakana.
Of course that must be true whenever we read the word of God.
Na ukweli ni kwamba lazima kila wakati tunasoma neno la Mwenyezi Mungu tuweze kuisoma vile ambavyo inatakikana.
But this text in particular has been used in recent history within the church.
Na katika historia ya kanisa ni kwamba hili somo la leo ama mstari wa leo umetumika katika kanisa.
It has been taken oftentimes out of context, which leads to interpretations which oppose the teaching of the Bible.
Sana sana ukisoma hili mstari katika kitabu cha Efeso, sana sana hili neno limetumika kwenda kando na neno la Mwenyezi Mungu bila ambavyo anataka.
So we always have to be very careful when reading the scriptures.
Na lazima tuwe makini wakati tunasoma maandiko matakatifu.
Because the Bible, all of it, is the word of God.
Kweli ni kwamba sisi wote tunajua kwamba Biblia ni pumzi ya Mwenyezi Mungu.
And God meant for his word to mean what he intends for it to mean.
Najua kwamba Biblia ni ushuhuda wa Mwenyezi Mungu na inahitaji sisi tuelewe bila ambavyo yeye angependa sisi tuelewe.
It is not for us to read the scripture and decide for us what it means.
Sio kwamba sisi tusome neno la Mwenyezi Mungu na sisi tuamue bila ambavyo sisi wenyewe tunapenda.
The Bible is true according to what God says is true and not what we say is true.
Tunajua kwamba Biblia ni neno la Mungu na Mungu ni ukweli. Kwa hivyo sisi wenyewe ndio watu watenda dhambi na lazima tufuate mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
So we always have to be very careful when we read the word of God that we read it within its proper context.
Ni lazima kila mara ama kila wakati tunasoma Biblia tuwe makini tuweze kusoma neno na kupata maana yake ndani kano na mawazo ya kibinadamu.
That is within its immediate context. What about all the sentences around that scripture?
Na tuweze kuielewa kulingana na maana yake ya kindani na masili na wazo la kabla na baada ile hilo neno.
And what about the book that it was written in? The Bible is one unit, but it's broken into 66 books.
Najua kwamba Biblia ni kitabu kimoja lakini kimegawa katika sehemu ama vitabu 66 na kila kuna milango ama sura na vitabu tofauti.
So we have to consider the context of the book that it was written in.
Na lazima tuzingatie ile mada maneno ambayo yalitoka katika kitabu fulani.
As well as where the text fits into the entire progression of God's revelation to man.
Na hii mstari lazima iunganike na sura ama mlango katika kitabu hicho ili katika kuelewa neno lote katika nafasi ya Biblia uweze kufunuliwa jinsi Mungu angependa ujue.
The Bible is 66 books.
Unajua kwamba Biblia iunganishwa vitabu 66.
Written over a period of time of about 1500 years.
Na kitabu hiki cha Biblia ama kitabu kitakatifu kimeandikwa kwa muda wa miaka 1600.
But it is not a collection of random letters and books that we have found in history.
Lakini sio kitu ambacho kilitengenezwa kighafla ama bila mpango.
The Bible is the inspired word of God.
Unajua kwamba kitabu hiki kitakatifu kimeandikwa kulingana kwamba Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anaelekeza waandishi kuweza kuandika kitabu hiki.
It has over 40 human authors.
Unaona kwamba ina zaidi ya waandishi 40.
But ultimately there is one author of the entire Bible.
Lakini tunajua kwamba mwandishi ambaye alikuwa anaelekeza hao wengine ni Roho Mtakatifu.
And that is Almighty God.
Na ambaye kwa nafasi nyingine ni Mwenyezi Mungu.
So the Bible is one unit.
Unajua kwamba Biblia ni kitabu kimoja.
All of it fits together.
Na ambaye inazungumzia jambo moja pekee yake.
So when we consider the context of a passage of scripture,
na wakati tunasoma mstari ama mshororo mmoja katika Biblia,
we also have to keep that in view.
Lazima tuzingatie hiyo hali tukisoma Biblia.
So when we look at this passage, Ephesians 5 verse 21.
Na wakati tunaangalia hii kitabu ama sura ya 5 mstari wa 21 katika kitabu cha Efeso,
I think it's wise for one to consider the question.
Ni vizuri ama kulingana tumie busara yetu kujiuliza ile swali inamaanisha nini.
What does Paul mean when he says submitting?
Je, jiulize mtume Paulo akisema kunyenyekea anamaanisha nini?
Which brings us to our first point this morning.
Naelekeza kwa jambo letu la kwanza la leo.
And that is what submitting is not.
Inamaanisha kunyenyekea haimaanishi nini?
When we read in verse 21,
tukisoma katika mstari wa 21,
submitting to one another.
Hali ya kunyenyekeana.
We have to ask, what does this mean?
Tunafaa kujiuliza hii inamaanisha nini?
What does this look like when we put it into practice?
Hii inaonyesha nini katika matendo yetu katika maisha yetu?
We're told by Paul to be filled with the Spirit.
Mtume Paulo anatuambia tujazwe na Roho.
That was verse 18.
Katika mstari wa 18,
submitting to one another.
Mnanyenyekeana katika hali.
That is verse 21.
Hiyo inapatikana katika mstari wa 21.
But what does it look like when we put this into practice?
Na haya maneno yanamaanisha nini tukiweka katika maisha yetu?
Now sometimes when we're trying to understand what a concept means,
mara nyingi tukijaribu kuwaza ama kuelewa mafundisho yanamaanisha nini,
it can be helpful to look at it negatively first.
Ni vyema saa zingine uweze kuiangalia katika nafasi ya kinyume ya mawazo haya ama hali ya kupinga.
In other words, understanding what it does not mean can help us gain some understanding into what it does mean. So again, we can go back to verse 18.
It
says, do not get drunk with wine.
Inasema kwamba msilewe na mvinyo.
Now even here Paul is giving us a negative command before he gives us the positive.
Tunaona kwamba hapa anapatiana amri ya kinyume kabla ya kupatia amri ambayo inakupatia mwelekeo mzuri.
He says don't do this, instead do this.
Anakukataza usifanye hivi lakini ufanye vile.
Don't get drunk with wine,
usiwe mlevi,
but be filled with the Spirit,
lakini ujazwe na Roho.
So what is a drunkard like?
Paul saying,
don't be drunk with wine.
Usiwe mlevi wa pombe ama unalewa na mvinyo.
So let us understand what Paul is telling us not to do.
Na tunaona tu lazima tuelewe kuelewa mtume Paulo anamaanisha nini.
What is a drunkard like?
Mtu ambaye anatumia anapenda uraibu wa pombe anafanana vipi?
A drunkard is the opposite of submitting.
Yule ambaye anatumia pombe ni kinyume na mtu ambaye ananyenyekea.
The drunkard is a man who does not submit.
Yule ambaye anatumia mvinyo ni mtu ambaye hanyenyekei.
He does what he wants.
Yeye huwa anafanya bila ambavyo yeye anapenda.
He is his own master.
Yeye anaona yeye kwamba yeye ni bwana ama ni kiongozi kivyake.
A drunkard is someone who will not submit to others.
Yeye ni mtu ambaye hawezi kubali kunyenyekea kwa kulingana na mwenzake.
He does whatever he wants.
Huwa anafanya bila ambavyo yeye anaona ni vizuri.
He's thoughtless. He does not care about the needs or the wants of others.
Yeye hajali mawazo yake ni kujifikiria yeye mwenyewe na vile vitu ambavyo yeye anapenda.
He does not take time to think about what it is that he is doing.
Yeye hana nafasi ama muda wa kuchukua kuwaza nini ambacho kinaendelea katika maisha yake.
He has an impulse.
Yeye hufanya vitu kulingana na hisia zake.
He has a desire to do something.
Yeye anatamani kufanya vile ambavyo yeye mwenyewe anapenda.
And without even thinking about the consequences, he just does it.
Yeye huwa anafanya asipojali kwamba kitu fulani akifanya kinaweza dhuru mtu kwa njia fulani.
He's a man who is concerned only with himself.
Yeye anafikiria maslahi yake peke yake.
He does not think about, nor does he care, how his actions affect others.
Yeye hajali bila ambavyo mawazo yake ama vitendo zake vinaweza dhuru maisha ya watu wengine.
Most of the drunkards in our area, they have very little money.
Sisi wengi wetu tunaambia mambo tunajua kwamba kijiji chetu kimejaa walevi na wengi wao hawana pesa ya kutosha katika mifuko yao.
And the little money they have, they spend on alcohol, on getting drunk or on drugs.
Na ile kidogo wako nayo wanatumia kununua dawa za kulevya na kununua mvinyo.
They have no concern about what this does to their family.
Yeye hawajali vile ambavyo wanatumia hii pesa na pombe inadhuru familia zao.
The drunkard husband will leave very early in the morning.
Wengi wetu tunajua kwamba baba zetu ama bwana zetu wanatoka nyumbani mapema.
And does not return until late in the evening.
Anakwenda katika kilabu cha pombe anakunywa pombe hadi jioni.
He provides no money for the family.
Hawezi toa matoleo kidogo yaweza kusaidia familia kununua chakula.
And yet he demands that the wife has food ready for him when he returns.
Lakini akirejea nyumbani anahitaji kwamba lazima apate chakula mezani na akule na jipa lichi chakula kimetoka.
He has no thought or any concern.
Yeye hajali chakula kimetoka wapi, yeye bora ale na anywe pombe.
For what position that puts the wife in.
Yeye hajali vile ambavyo hiyo hali anafanya inadhuru familia yake.
He doesn't care what she may have to do in order to get some money to buy some food.
Yeye hajali kama bibi yake ataenda kufanya chochote ili aweze kupata pesa ili aweze kuweka chakula kwa meza.
His only concern is for himself.
Yeye maslahi yake ni kujali vile ambavyo yeye atapata pesa kunywa pombe.
He has drank all day.
Yeye amekunywa pombe siku yote.
And now returning home, he wants to be fed.
Na akirudi nyumbani anatarajia bibi yake amlishe.
And if the food is not there, now he'll go into a rage.
Na sisi vile ambavyo tunajua kwamba baba akikuja nyumbani akose chakula mezani, atapiga mama ama bibi yake.
Beating the wife and beating the children.
Akilazimisha kupiga kudhuru familia yake yote.
He doesn't care for them, he only cares for himself.
Yeye anazingatia maslahi yake, angalii vile ambavyo watoto wake na bibi yake wataishi.
I've seen it time and time again.
Ukweli ni kwamba sisi wote tumeona hii hali katika maisha yetu.
I've seen family after family completely destroyed by this selfish behavior.
Na hii tabia ya kujifikiria sisi wenyewe katika hali ya ubinafsi inafanya inadhuru na kuangamiza familia nyingi.
And Paul says don't be like that.
Tunaona mtume Paul anatukataza kwamba tusiwe kama mtu ambaye analewa na mvinyo.
The drunkard is only concerned for himself.
Unajua kama mtu anayeuraibu wa pombe ni mtu ambaye anajifikiria yeye mwenyewe.
He is self-centered.
Yeye ni mtu ambaye anajifikiria yeye mwenyewe.
He acts like an animal.
Yeye anakuwa kama mnyama wa hayawani.
Animals do not think.
Unajua sisi wengine kama mnyama hana hali ya kufikiria.
Animals just act.
Hao wanatenda tu bila kufikiria.
Do you think our dog Lucy here cares that we're having worship service? She just wants to be here, so she's here.
Yeye jiulize, yule mweka mbaya anaitwa Lucy. Unaona kwamba anaja na ibada ambayo tunaendelea sasa hivi.
Animals want to do something so they do it.
Unaona kwamba mnyama anafanya kitu kwa wakati anahitaji kukifanya.
That is exactly the behavior of a drunkard. It is like an animal. He doesn't think, he wants to do it so he does it.
Yeye ana tabia kama ya mnyama, kwa hivyo akitaka kufanya jambo huwa anatenda bila kufikiria.
Paul says don't be that way.
Na mtume Paulo anatuambia kwamba tusiwe hivyo.
Don't be like the drunkard, instead be filled with the Spirit.
Mtume Paulo anaomba kwamba sisi sote tujazwe na Roho na tusiwe kama mlevi.
This drunkard,
huyu mlevi,
this is a prideful man.
Ni mtu ambaye ana kiburi.
Or women, it's not only men who do this.
Sio kwamba tukitaja kwamba wanaume pekee yake, pia kuna wanawake pia wanapenda pombe.
And you may see how destructive his life is.
Na tunaona katika maisha yao wanahangaika na kuteseka kwa sababu ya uraibu wa pombe.
But you can't tell him about it.
Lakini ukweli kwamba kwa sababu ya ujeuri wao hawatuwezi waambia chochote.
Have you ever tried to tell a drunkard to stop drinking?
Kwa mfano, ushaiambia mtu ambaye anapenda pombe kwamba aache kunywa pombe?
He's so full of pride, he won't listen.
Yeye ana kiburi sana, hawezi kuwa na muda wa kusikiza maneno yako kama mawaidha yako.
He thinks his way is the best way.
Yeye anajua vile ambavyo anafanya ni njia bora zaidi.
He thinks he has a right to do whatever he wants.
Yeye anajua ana haki ya kunywa pombe vile ambavyo yeye mwenyewe anataka.
He even may think he deserves to live his life the way he wants.
Yeye anaona kwamba anatarajia kuishi maisha yake vile ambavyo yeye anafanya na hatahitaji mawaidha ya mtu mwingine.
Proverbs chapter 16 verse 18.
Kitabu cha Methali sura ya 16 mstari wa 18.
It says pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall.
Inasema kwamba kiburi hutangulia uangamivu na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko.
This issue of self,
hii hali ya kuwa kujifikiria wewe mwenyewe,
it is at the heart of all of our problems.
Ni chanzo cha kila mashaka katika maisha ya kila binadamu.
It was pride that Satan appealed to in the garden with Adam.
Unaona kwamba ile hali ya kiburi ya Adam na Hawa ndio ilivutia ibilisi kuweza kuwajaribu.
And with his wife Eve,
na bibi yake ya Hawa.
And they sinned.
Na kwa sababu ya kiburi chao waliweza kutenda dhambi.
Satan made them believe that they could be more like God than they already were.
Unaona kwamba ibilisi aliweza kuwashawishi wakajua kwamba hao ni kama Mungu, ama anaweza kuwa zaidi kuliko Mungu kulingana na matendo yao.
And instead of believing God, they believed Satan.
Na badala ya kumwamini Mwenyezi Mungu walimwamini Shetani.
They liked what Satan was saying.
Walifurahia maneno ya Shetani.
God gave them everything.
Unajua kwamba Mwenyezi Mungu aliwapatia kila kitu.
Imagine, they were in this beautiful garden.
Unaona kwamba Mwenyezi Mungu aliwapatia bustani ambayo ilikuwa imerembeshwa sana.
That was providing food for them.
Na ilikuwa inawapatia kila aina ya chakula.
They didn't even have to work. They didn't have to dig up weeds. They didn't have to do any of that. The food was just there available.
Unajua kwamba hawakuhitaji kufanya chochote ili wapate kuweka chakula mezani.
And even beyond that,
na zaidi ya hayo,
God's presence was there with them.
Unajua kwamba uwepo wa Mwenyezi Mungu ulikuwa na kati yao kila mara.
God gave them everything. He gave them life, he gave them the garden. He gave them dominion over all that was there.
Tunaona kwamba Mwenyezi Mungu aliwapenda sana akawatawaza watawale kila kiumbe ambaye alikuwa ameumba katika ulimwengu huu, chakula ambacho walikuwa wanataka na makao mazuri kabisa.
And yet it wasn't good enough for them.
Lakini kwamba hawakutosheka na hayo.
Because they thought that God had held something back from them.
Kwa sababu ama nia yao ama makusudi yao waliona kwamba Mwenyezi Mungu ameficha jambo fulani kutoka kwao.
No matter how much God had given them, if they believed God held something back, now they wanted that too.
Na kwa sababu ya kuingizwa tamaa katika maisha yao, waliona kwamba walikuwa wanahitaji zaidi kuliko ile ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amewapatia.
And though God created them without sin, they generated within themselves that sin of pride.
Na kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwaumba katika nafsi yake mwenyewe, katika ile hali ya kutokuwa na dhambi, hao wenyewe waliingiza tamaa ndani yao na kuweza kujaribiwa na shetani na kukubali kutenda dhambi.
They believed God held something back and they wanted it.
Na waliona kwamba ilikuwa haki yao kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa amewanyima aweze kuwapatia.
And Satan again appealed to pride when he tempted Jesus in the desert.
Tunaona vile vile ambavyo shetani ama ibilisi aliweza kumjaribu Yesu katika jangwa.
Luke chapter 4 verse 5 through 7.
Inapatikana katika kitabu ama injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 5 hadi 7.
And the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time and said to him, "To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me and I give it to whom I will. If you then will worship me, it will all be yours."
Akampandisha juu akamuonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, "Nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako."
When Satan tempted Adam and Eve,
tunaona kwamba wakati shetani aliweza kumjaribu Adam na Hawa,
appealing to their pride,
akitumia nafasi ya kiburi yao,
Adam and Eve fell.
Tunaona kwamba hao waliweza kupungukiwa na utukufu.
But when Satan tempted Jesus, appealing to his pride,
lakini tunaona kwamba vile ambavyo shetani aliweza kumjaribu Yesu akijaribu kutukia nafasi ya kiburi,
Jesus did not fail.
Tunaona kwamba Yesu hakuweza kukubali maneno ya shetani.
Look at his response in verse 8.
Tuone vile ambavyo anajibu katika mstari wa 8.
And Jesus answered him, "It is written, 'You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve.'"
Yesu akajibu akamwambia, "Imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake."
Jesus gave the answer that Adam and Eve should have gave Satan in the garden.
Ile jibu ambayo Yesu Kristo alipatiana ni ile jibu ambayo Adam na Hawa walitakana kumpatia shetani.
And we have to understand, pride is not a characteristic of someone who is filled with the Spirit.
Unaona kwamba ile hali ya kuwa na kiburi si tabia ya mtu ambaye amejazwa na Roho.
A man without the Spirit will be prideful.
Yule mtu ambaye hajajazwa na Roho Mtakatifu, yeye ni mtu ambaye ana ujeuri.
But a man filled with the Spirit will be much different.
Unajua kwamba mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu ni mtu ambaye ananyenyekea.
We read this in chapter 5 of Ephesians 19 through 21.
Tunaweza kusoma haya maneno katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 19 hadi 21.
This is what the man or the woman or the child filled with the Spirit will look like.
Hii ni hali ambayo mtu ambaye amejazwa na Roho akiwa mwanamume kwa mwanamke ambaye anatakana kunifanya.
Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ.
Neno la Mungu, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huki mkiimba na kushangilia Bwana mioyoni mwenu, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo, bali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo.
It is Satan that appeals to our pride.
Unajua kwamba shetani ni mtu ambaye anachukua nafasi ya sisi kuwa na kiburi kuweza kututawala.
Because pride is opposed to God.
Unajua kwamba ile hali ya ujeuri ni nafasi ya kumnyima Mungu na nafasi katika maisha yetu.
Pride is anti-Christian.
Unajua kwamba hali ya kuwa na kiburi ni hali ya kunyima Yesu Kristo kazi katika maisha yako.
And those who encourage pride are anti-Christian. Christ.
Na wale ambao wanapenda kuhimiza mambo ya kuwa na kiburi ni watu ambao wanawapinga Kristo.
This is what we can say about our prosperity gospel preachers.
Na hii ndio hali ambayo tunaweza kuzungumzia wale wahubiri ambao wanapenda injili ya ufanisi.
They are anti-Christ.
Hawa ni wapinga Kristo.
That is, they are opposed to Jesus Christ.
Hawa wanamkana Yesu Kristo.
They use his name but they use it in vain.
Huwa wanatumia jina lake kwa sababu wanataka kujifaidisha, lakini sio kwamba wanataka kumjua Mwenyezi Mungu.
Because they don't speak the word of Jesus Christ, they speak from their own prideful hearts.
Sio kwamba wanamwabudu Yesu Kristo, wanataka watu wengine waabudu hao wenyewe.
They are anti-Christ.
Hawa ni watu ambao wanapinga Kristo.
Just like Satan.
Vile ambavyo ibilisi alivyo.
They appeal to pride.
Hawa wanafurahia kiburi.
They promise all sorts of worldly treasure.
Wanatarajia na kuahidi vitu ambavyo vinapatikana hapa ulimwenguni.
If you just worship them.
Kama ungeweza kuabudu hao.
If you just adore them.
Kama ungeweza kuwatukuza hao.
Attend their gatherings.
Uwe katika ushirika pamoja nao.
Plant seed offerings with them.
Kuambia ya kwamba upande mbegu.
Make them rich.
Ili hao watajirike.
And what do they say?
Na baadaye watakuambia nini?
They tell you if you give them money.
Nakuambia kwamba ukiwapatia pesa,
then God will bless it and multiply it.
Vile ambavyo unazidi kuwapatia pesa, Mungu atakubariki na ataiongeza mara kwa mara.
So they're feeding their own prideful desires.
Na katika hiyo hali wanajitajirisha hao wenyewe.
While they appeal to yours.
Na wakitumia kiburi chako kuweza kujitajirisha.
They tell you, oh, give me 1,000 shillings.
Kwa mfano akakwambia nipatie shilingi 1,000.
That is a small price to pay because God will multiply it by 10.
Wakikudanganya kwamba hiyo ni gharama kidogo, Mungu atakulipa zaidi.
And they'll tell you lie after lie, misinterpreting the scripture.
Na bila ambavyo ukijua unajua kwamba watatumia Biblia kukudanganya kwa njia tofauti tofauti.
Promising you the things of this world.
Wakikuahidi mambo ya ulimwengu huu.
When Jesus says do not love this world.
Na bado Mwenyezi Mungu anakuambia kwamba jikane na ufike msalaba wako ufuate yeye.
They want you to be prideful.
Wanataka uwe na kiburi.
They want you to think of yourself.
Wanataka ama wanatarajia wewe ujiwaze wewe mwenyewe.
Think of all the money and the riches and the power.
Ufikirie vile ambavyo utakuwa tajiri, uwe na mali na uwe na nguvu ama.
That are just waiting for you.
Ambaye inakungojea.
If you only give your seed money.
Kama ungeweza kupanda mbegu.
And if you only have enough faith.
Na uweze kuwa na imani ya kutosha kuweza kupanda hiyo mbegu.
Now that's where they really get you, isn't it?
Na hiyo ndio sehemu ambayo wanakuvuta wewe kwa sababu wewe unataka ama unapenda vitu ambavyo wewe roho yako inataka wewe mwenyewe.
Because they encourage you, be prideful, try and get more money.
Kwa sababu wanakutia moyo ya kwamba jaribu utafute pesa nyingine ili upande mbegu barikiwe zaidi.
Plant your seed money and God will multiply it.
Wanakudanganya kwamba uweze kupanda mbegu ili Mwenyezi Mungu akubariki.
And then 6 months later when you're complaining to them.
Na baada ya muda fulani ama miezi sita hivi unaanza kulalamika.
You know I gave you that seed money and now I have nothing.
Ya kwamba mimi sasa hivi niliwapatia pesa yote ambayo nilikuwa nayo mfukoni kupanda mbegu na sasa sina pesa yote.
What is it they tell you?
Je, jiulize atakwambia nini?
Oh, you just don't have enough faith.
Inamaanisha kwamba wewe una imani ya kutosha.
Now the problem is you.
Na kwa sababu inamaanisha kwamba wewe mwenyewe ndio shida.
They're of their father the devil.
Unajua kwamba hawa ni watoto wa shetani au ibilisi.
They're not telling you the truth from the scriptures.
Ni ukweli kwamba wanatumia mafundisho ili waweze kukudanganya wewe.
They're behaving just as their father Satan behaves.
Wanaonesha tabia ya ibilisi ambaye ni shetani ambaye ni baba wa uongo.
They appeal to your pride.
Wanafurahia wakikuvutia kulingana na kiburi chako.
And you listen because you're prideful.
Na wewe unasikiza kwa sababu unafanana nao, wewe pia una ujeuri.
Just like the drunkard, you want to serve yourself.
Na kwa sababu unakuwa kama mlevi, unataka kujisaidia wewe mwenyewe.
Prideful, self-centered.
Wewe una kiburi, unajifikiria wewe mwenyewe.
Self-seeking.
Unajitafutia wewe mwenyewe.
Individualistic.
Wewe unafikiria ubinafsi peke yake.
Paul says the Christian is not this way.
Naona kwamba Mkristo hafanani na tabia ambazo zimetajwa hapo awali.
This is not how the Christian behaves.
Hiyo sio tabia ya Mkristo mkamilifu.
Martin Lloyd Jones says it this way.
Kuna msomi dini ambaye anaitwa Martin Lloyd Jones.
The Christian, though he is an individual, he is not individualistic.
Ukweli kwamba Mkristo kama mtu mmoja ama ni kanisa, kanisa ni kama nafsi moja, yeye hajifikiri yeye mwenyewe.
Self-assertive.
sio mtu ambaye anajipendekeza.
Behaving like a dictator.
Kuwa na tabia ya kibabe.
Commanding others what to do.
Yeah, anaamrisha wengine kufanya vile ambavyo yeye anataka.
Never listening to the thoughts and the opinions of others.
Hana muda wa kusikiza mawazo na maoni ya wengine.
Always demanding that things be his way.
Yeye kila mara analazimisha vitu vitendeke vile ambavyo yeye anapenda.
This is what Paul is speaking against.
Na hiyo ndio maneno ambayo mtume Paul anasema haitakani kutembeleka katika maisha ya Mkristo mkamilifu.
1 Peter 5:3.
Tunaenda katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 3.
It says not domineering over those in your charge but being examples to the flock.
Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi.
Not domineering.
Usitawale ama usitawale, usikue kama mtu ambaye anaongoza wengine kwa ubavu.
If you find a pastor who is domineering, always commanding, behaving like a dictator, very prideful, what you have is a pastor not filled with the Holy Spirit.
Kwa mfano upate mhubiri ambaye ananena maneno kulingana vile ambavyo yeye anapenda lakini si vile ambavyo maandiko matakatifu yanasema.
I don't care how much he can clap.
Sio kwamba yeye akipiga makofi ni mtu wa Mungu.
I don't care how much he can dance around.
Sio vile ambavyo yeye anajua kucheza.
I don't care how much strange noises he can make with his mouth.
Sio ati kwamba anazungumza nini tofauti tofauti.
Those are not characteristics of being filled with the Spirit.
Hiyo si tabia ya watu ambao wamejazwa na Roho.
Being filled with the Spirit means not domineering.
Mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu si mtu ambaye anaamrisha watu na kiburi.
It means submitting.
Ni ile hali ya kunyenyekeana.
Not being prideful like the drunkard is prideful.
Usiwe kama mlevi ambaye ana kiburi na ujeuri.
Now the word translated submitting here in our text.
Hili neno ambalo linamaanisha kunyenyekeana katika somo letu la leo.
It is a military term.
Ni neno la kijeshi.
The idea of being individualistic.
Ni ile wazo la kuwa katika kujifikiria wewe mwenyewe.
The idea of being concerned only with yourself.
Ile hali ya kujifikiria hali yako wewe mwenyewe peke yake.
It is impossible in an army.
Ukiwa katika hali ya kazi ya wanajeshi haiwezekani.
Imagine an army where no one follows orders.
Weka katika taswira yako ile wanajeshi wakiwa kazini na hawezi kufuata amri ya kiongozi wao.
Where everyone in the army just does whatever they want.
Kila mtu katika kazi yao anafanya vile ambavyo yeye anapenda.
It would not work.
Unajua kwamba kazi haitaenda mbele.
That would be the weakest army in the history of the world.
Unajua kwamba hiyo kazi ya wanajeshi itakuwa dhaifu sana.
It would only be a matter of a few days.
Ingekuwa hali ya siku chache peke yake.
Before a country with a disciplined army were to take over it if wanted to.
Kabla inchi ambayo kuna wanajeshi wenye nidhamu ya hali ya juu waweze kuipindua.
Now we've considered what submitting is not.
Saizi tumezingatia ile maana ile ya kunyenyekeana inamaanisha nini.
Now God willing that will help us understand more what submitting is.
Na kulingana ama mapenzi ya Mwenyezi Mungu itatusaidia kuweza kuelewa kunyenyekeana inamaanisha nini.
Paul says don't be that way.
Tunaona mtume Paulo anatuambia tusiwe hivyo.
But be filled with the Spirit.
Lakini tujazwe na Roho.
The Spirit's influence is necessary.
Ile hali ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu, ukilete ushawishi katika maisha yetu ni lazima.
It is necessary for the duties that we have as Christians.
Ni lazima katika jukumu za Mkristo katika maisha yake.
In worship.
Kwa mfano katika kuabudu.
That is the first part of that passage we read.
Na ni sehemu ya kwanza katika somo la ambalo tumesoma leo.
As well as in our relationships.
Ile vile katika uhusiano wetu au ushirika wetu.
This is Paul's instructions here in verses 18 through 21.
Hii ni maagizo ya mtume Paulo katika mstari wa 18 hadi 21.
And we cannot do this right without God help.
Ukweli ni kwamba hatuwezi fanya hivyo bila msaidizi wa Mwenyezi Mungu.
You cannot be individualistic and at the same time be filled with the Spirit.
Wewe huwezi kuwa mtu ambaye unajifikiria wewe mwenyewe na vile vile ujazwe na Roho Mtakatifu.
You cannot insist on doing things your own way and at the same time be filled with the Spirit.
Wewe huwezi kujitii ama kulazimisha kwamba wewe unataka vitu viende vile ambavyo unataka na useme kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu.
Being filled with the Spirit will lead to worshiping God correctly.
Ukijazwa na Roho Mtakatifu utapata usaidizi wa kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa njia ambayo yeye anapenda.
You cannot worship God correctly without the Spirit.
Wewe huwezi kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa njia ambayo anapenda bila Mwenyezi Mungu mwenyewe.
But Paul also tells us we must be filled with the Spirit in our relationships with one another.
Naona mtume Paulo anatuambia kwamba lazima tujazwe na Roho Mtakatifu katika ushirika wetu na wenzetu.
And that we also cannot do it apart from God's Spirit.
Na sisi hatuna uwezo wa kufanya ama kutenda hilo jambo bila usaidizi wa Roho Mtakatifu kupitia kwa Mwenyezi Mungu.
So we are to have wisdom and we are to have understanding.
Na ni lazima tuwe na katika hali ya kufahamu na tuwe na hekima.
This is what Paul is telling us, that we are to be very concerned with the truth.
Na ni ukweli kwamba mtume Paul anasema kwamba lazima tujali ile hali ambayo ya kutenda na kusema ukweli.
We're not to be thoughtless like the drunkard who doesn't care about anyone else.
Tusiwe kama mtu ambaye analewa mvinyo ambaye anajiwaza yeye mwenyewe anasahau neno la Mwenyezi Mungu.
But we are to consider the feelings and the thoughts of others.
Na ni lazima inastahili ya kwamba katika maisha yetu tujali maslahi ya wenzetu.
We have to be concerned with truth.
Na ukweli kwamba lazima tuzingatie ukweli kila mara.
If it is true that we are Christian.
Kama ukweli sisi ni Wakristo.
John 17:17.
Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 17.
Jesus says, "Sanctify them in the truth. Your word is true."
Yesu Kristo anawaambia kwamba uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli.
This is God the Son speaking to God the Father.
Huyo ni mwana wa Mungu anazungumza na Mungu ambaye ni baba yake.
Saying that your word is true.
Akimwambia kwamba neno lake ni kweli.
All truth comes from God.
Unajua kwamba ukweli wote unatoka kwa Mwenyezi Mungu.
And if we belong to him.
Na kama sisi ni wana wa Mungu,
then we must be concerned with truth.
Ni lazima tuzingatie ukweli.
You can't tell me that you don't care about truth and that it's okay to lie.
Huwezi sema ya kwamba wewe hujali ukweli na ni vizuri katika maisha yako kuweza kudanganya.
And tell me at the same time you're a Christian.
Na uweze kusema kwamba wewe ni Mkristo mkamilifu.
It's just not true. You may deceive yourself, but you won't deceive me.
Wewe unaweza kujidanganya lakini huwezi kudanganya mchungaji ama mtu mwingine ambaye ni Mkristo.
Because I know what the word of God says.
Kwa sababu ukweli unatoka katika maandiko matakatifu.
If you are a Christian, you will care about the truth.
Ukweli kwamba kama wewe ni mpenda unamcha Mwenyezi Mungu utapenda.
If we belong to God, we will care about the truth.
Kama wewe unamilikiwa na Mwenyezi Mungu utapenda ukweli.
And we will hate lies.
Ukweli kwamba utachukizwa na uongo.
Now first we should know the truth about ourselves.
Na sehemu ya kwanza ni lazima tujiangalie ndani yetu tujue kweli juu ya sisi wenyewe.
Romans chapter 3 verse 23.
Na inapatikana katika Warumi sura ya 3 mstari wa 23.
For all have sinned and fall short of the glory of God.
Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
We sin because we are sinners.
Sisi ni watenda dhambi kwa sababu sisi hutenda dhambi kwa sababu sisi ni watenda dhambi.
Since the fall of Adam.
Kutoka wakati Adam alipungukiwa na utukufu.
Sin has affected everything.
Dhambi imedhuru kila sehemu ya maisha yetu.
Sin is not just some little thing.
Dhambi si kitu kidogo katika maisha yetu.
That yes, we have to deal with it, but it's not really a big deal.
Ya kwamba wewe unaweza tafuta suluhisho wewe mwenyewe.
Sin is the biggest problem in the world.
Unajua kwamba ile hali ya kutenda dhambi ni hali ya mashaka ambayo ni kubwa sana katika ulimwengu huu.
Sin is the biggest problem that we as human beings have.
Sisi wao ambao ni binadamu shida kubwa katika maisha yetu ni ile hali ya kuzoea na kupenda kutenda dhambi.
Sin has separated us from God.
Unajua ile hali ya kutenda dhambi imetutenga kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
And sin has placed God's wrath on us.
Ile hali ya sisi kutenda dhambi imeweka ghadhabu ya Mwenyezi Mungu juu yetu.
All we deserve is the wrath of God.
Ile kitu ambacho lazima iwe katika maisha yetu ni ile ghadhabu ya Mwenyezi Mungu juu ya maisha yetu.
Romans 2 verse 5.
Kitabu cha Warumi sura ya 2 mstari wa 5.
But because of your hard and impenitent heart you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed.
Bali kwa kadri ya hukumu wako na kwa moyo wako usio wa toba wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu.
So you may tell me that okay, you're telling me am under the wrath of God.
Kwa mfano unaweza sema kwamba unajua ghadhabu ya Mungu iko juu yako.
Because of my sin.
Kwa sababu ya hali yako kutenda dhambi.
What are you talking about? I don't see the wrath of God in my life.
Yeye anakuuliza swali moja. Yeye haoni ghadhabu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yake.
Things are not perfect. I'm not a wealthy person.
Kwa mfano kila kitu kidogo hapo kikamilifu, yeye si mtajiri.
But I don't see the wrath of God.
Na yeye haoni ghadhabu ya Mwenyezi Mungu.
Don't deceive yourself.
Wewe usijidanganye.
Just because you haven't yet experienced the wrath of God.
Ukweli ni kwamba wewe hujashuhudia ghadhabu ya Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako.
Does not mean it is not coming.
Ujue kwamba iko njiani inakuja.
We just read here.
Hapa tumesoma
that storing up wrath for yourself.
Wajiwekea akiba ya hasira kwa ile siku ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu.
So don't mistake God's patience and long suffering with you.
Na usijidanganya kwamba vile ambavyo Mungu anasubira na ile hali ya kuvumilia matendo yako maovu ya kwamba ghadhabu ya Mungu haitakuwa juu yako.
As though God is weak.
Kwa ya kwamba unaona kwamba Mwenyezi Mungu ni mdhaifu.
Or somehow God is very far away and not really concerned with your little sins.
Ama vile ambavyo sisi wengi wetu tunadhania kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbali na sisi na ajali vile ambavyo sisi tunatenda dhambi.
No, if you don't repent and believe the gospel,
na kama hauwezi amini na kutubu injili,
there's a day coming where all of that wrath that you have stored up because of every one of your sins, it will all be poured out on you.
Ujue kwamba kuna siku ya hukumu inakuja, kwamba ile siku usipoweza kuwa umetubu dhambi zako, ghadhabu ya Mungu itakuwa juu yako.
And not just for one day or two days or a week,
sio tu itakuwa ghadhabu ya siku moja ama mbili ama mwezi moja,
but for all eternity.
Ujue kwamba ile hali ya ghadhabu ya Mungu itakuwa juu yako maisha yako yote milele na milele.
Because to sin against an eternal God is to deserve eternal punishment.
Kwa sababu sisi wote tunajua kwamba Mwenyezi Mungu ni mtakatifu na ni msafi. Yeye hawezi kufanya kazi pamoja na uchafu.
Sin affects everything that we say, everything that we do.
Tunajua kwamba ile hali ya kutenda dhambi huwa inadhuru sehemu zote, ile bila ambavyo tunaongea na bila ambavyo tunatenda.
And it certainly affects everything that we think.
Na bila ambavyo sisi wote tunafikiria.
Every one of us,
kila mmoja wetu,
if everyone knew every thought in our head,
kama kila mtu angeweza kujua mawazo ya mwenzako ambao vinaanza kufikiria juu yako na wengineo,
we would be very ashamed.
Tungekuwa na aibu kubwa sana katika maisha yetu.
We would have a lot of bigger problems than we already have.
Kama Mungu angekupatia ile hali ya kuweza kujua mawazo ya mwenzako, tungekuwa na hali ya mashaka katika ulimwengu huu.
Our hearts are wicked.
Unajua kwamba sisi ni watu ambao tunafikiria maovu.
Our thoughts are wicked.
Mawazo yetu ni mabaya sana.
Sin affects all of it.
Unajua kwamba dhambi hudhuru sehemu zote za mawazo yetu.
And you think just because you've lived 20 years or 30 years or 80 years that somehow you have escaped the wrath of God.
Unaona kwa mwingine umeishi miaka 20, 30 ama 80, unaona kwamba wewe umeepukana na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu.
You haven't escaped anything.
Ujue kwamba hujaepukana na ghadhabu ya Mungu.
It is all being stored up for you.
Unajua kwamba Mwenyezi Mungu anakuwekea ghadhabu yako kulingana na matendo yako.
And it is there waiting for you.
Na unajua kwamba Mungu hasahau, Mungu anajua kila kitu.
On that day of judgment.
Ile siku ya hukumu.
And by then it's too late.
Unajua kwamba hiyo siku ya hukumu ikiwadia, unajua kwamba utakuwa umepoteza nafasi yako.
You may think to yourself, okay, if that really does happen, then on that day I'll apologize.
Wengine tunasema kwamba kama ukweli kuna siku ya hukumu, hiyo siku ya mwisho nitaweza kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu na nimlilie nisamehe.
I'll just tell God, okay, I'm sorry, can you just forgive me?
Na pengine utamwambia Mwenyezi Mungu pole, sikuwa najua chenye nafanya.
Oh my goodness, stop deceiving yourself.
Kweli ni kwamba unajidanganya.
It will be too late.
Unajua kwamba nafasi hiyo itakuwa imepotea.
Standing there before Jesus Christ on his judgment seat.
Ile siku ya mwisho ukisimama mbele ya Yesu Kristo ama Mwenyezi Mungu katika kiti chake.
If that's the day where you finally repent and believe the gospel, it's too late.
Ujue kwamba kama hiyo ndio siku utagundua kwamba wewe umepotea, umepoteza mwelekeo, unajua kwamba utakuwa umechelewa.
Now is the time.
Ujue sasa ndio wakati.
Today is the day.
Wewe ujue kwamba leo ndio siku.
Sin affects everything.
Unajua kwamba dhambi hudhuru kila sehemu ya maisha ya mtu.
If we all knew the truth about ourselves.
Kama sisi wote tungekuwa ukweli, tunajua ukweli bila ambavyo sisi tunafanana,
then all of our relationship problems would be solved.
Ndio kwamba ile hali ya kuwa na mahusiano ambayo kuna ugomvi ingekuwa imesuluhishwa.
Instead of blaming others.
badala ya kulaumu wenzetu.
Or if it just wasn't that my wife is this way, everything would be okay.
Pengine ungesema kwamba bibi yako ndiye anafanya wewe unatenda dhambi.
Oh, my problem is my husband. If he wasn't that way, then life would be fine.
Pengine bwana wako anakunywa pombe ndiye anatenda wewe unafanya unakuwa mtenda dhambi.
Oh, my problem is my mother or my in-laws or my children or my neighbor. We always have someone else to blame, don't we?
Na sisi wa binadamu tunajua kwamba lazima tutafute sababu ili sisi tuonekane wazuri. Kwa mfano utasema jirani yako ndiye anafanya unatenda dhambi, mama yako, mama mkwe na mambo mengineyo.
This is very popular here with witchcraft, isn't it?
Kwa mfano hapa kwetu kuna umaarufu au watu wanapenda kuzungumzia ama kusingizia hali ya ushirikina.
You think because I'm American I don't know anything about witchcraft.
Unaangalia kwamba yeye ametoka ugaibuni hajui mambo ya uchawi.
But I've been here long enough, I know a few things.
Yeah, ameishi kati yetu na najua kwamba sisi tunaamini sana uchawi.
And this is what I see time and time again.
Na mara kwa mara anaona kwamba wengi wetu imani yetu inaigemea upande wa uchawi.
I visit someone's home, they're not feeling well.
Kwa mfano anatembelea mtu katika nyumba yake anaona pengine haisi vizuri.
Oh, it is witchcraft. My neighbor has weevils.
Anamwambia kwamba jirani wake ana wivu ana amemroga ndio.
Yeah, I've heard more than one person talk like that.
Na ukweli ni kwamba ametembelea wengi na wakamwambia hivyo.
They can't accept that maybe they're just sick because they're human.
Ukweli ni kwamba unaweza gonjeka kwa sababu wewe ni binadamu, wewe si Mungu.
Or they can't accept that maybe they're sick because they don't watch what they eat. They just eat whatever they want.
Na pengine hawatunzi mwili wao vizuri kwa hivyo wanakula chakula chochote na inadhuru afya yao.
Or maybe they're sick because they never wash their hands.
Na pengine ni wagonjwa kwamba si wasafi wanao mikono wakati wanakula chakula chao.
They go and they use the chores and they come back and they're eating ugali, they've not washed their hands.
Kwa mfano anaenda kujisaidia msalani akirudi anao mikono anaanza kula chakula mara moja.
They don't consider that maybe it's them.
Na sana sana utarajia kwamba sisi wenyewe ndio tume jiletea shida.
Oh no, I don't have money, I'm broke, I can't pay school fees. That is now witchcraft. That neighbor of mine is always putting witchcraft on me.
Unaona kwamba jirani hapa anakuwekea dawa leo umekosa karo ya kulipia mtoto wako shuleni.
You don't consider maybe that you don't have money because you never get up and go and work anywhere.
Na ukweli kwamba pengine wewe ni mvivu unatafuta kazi ndio umekosa pesa mfukoni.
You want to sit around the house and complain.
Na wewe unafurahia ukikaa nyumbani ukilaumu wengine.
Or instead of going to find work you're going to drink booze.
Kwa mfano wewe badala ya kutafuta kazi unaenda kutafuta pombe.
Then when money is not there for school fees or that is witchcraft.
Na unaona kwamba unatafuta sababu nyingine unasema kwamba nimekosa pesa kwa sababu watu wananiroga.
Let us understand our own hearts.
Lazima ugundue na ujielewe wewe mwenyewe.
They are wicked.
Sio kwamba sisi wote ni watenda dhambi na sisi ni waovu.
The biggest problem that we have is not our spouse.
Ukweli ni kwamba shida yetu kubwa katika maisha si bibi yako ama bwana yako.
It is not our in-laws.
Sio wakwe wako.
It is not our neighbor.
Sio jirani wako.
It is ourselves.
Ni wewe mwenyewe, mimi na wewe binafsi.
If we understood that,
kama ungeweza kuelewa katika hiyo hali,
I believe our relationship problems would go away.
Ungejua kwamba ile hali ya sisi kuwa na ushirika ama uhusiano ingekuwa bora zaidi.
Because instead of trying to change everyone else,
badala ya wewe kujaribu kubadilisha wengine,
we would focus on the one person we can change.
Ungeangazia yule mmoja ambaye ana shida ya kubadilika ili awe mzuri.
That is ourselves.
Na ile hali ya sisi wenyewe kuwa watu wa waovu.
And only the gospel can do this.
Unajua kwamba injili ndio ina uwezo ama nguvu ya kubadilisha mtu.
It is the gospel of Jesus Christ that reduces everyone to the same level.
Unajua kwamba injili ya Mwenyezi Mungu ndio inaweza kushusha kila mtu na akatoshana akawa sawa sawia.
We are a sinner.
Sisi wote ni watenda dhambi.
And we're relating to other sinners.
Na tunahusiana na ushirika na wengine ambao wanatenda dhambi.
We won't come across a perfect human being.
Na katika maisha yako hutakutana na mtu ambaye anasema yeye ni mkamilifu kama Yesu Kristo.
In every single relationship which we have.
Katika hali ya mahusiano ambayo tunakuwa nayo na wengine wetu.
We are a sinner.
Sisi wote ni watenda dhambi.
Relating with other sinners.
Ambao tunakuwa na uhusiano na watu wengine ambao wanatenda dhambi.
And it is only the gospel that can help us.
Unajua kwamba injili ndio inaweza kutusaidia sisi.
The church is one body.
Unajua kwamba kanisa ni mwili mmoja.
That is one of the main themes of this epistle Ephesians.
Na hii ndio maana moja ya kitabu cha Waefeso ambao barua ya Waefeso kutoka kwa mtume Paulo.
And here Paul is telling us that the man who is filled with the Spirit,
na anatuzungumzia yule mtu ama binadamu amejazwa na Roho Mtakatifu,
is not so much an individual as he is a member of one body.
Sio mtu ambaye anajifikiria yeye anajua kwamba yeye ni mtu mmoja katika sehemu ya kanisa.
He alone is not the body, we are parts of the body.
Yeye peke yake hawezi kuwa kanisa, yeye ndio sehemu ama sehemu moja ya kanisa.
And the man or the woman or the child which is filled with the Holy Spirit,
na mtoto mwanamke ama mwanaume ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu,
is not so concerned with his own rights,
na yeye sana sana hajihusishi na vile ambavyo anafikiria ama ubinafsi katika maisha yake,
but is filled with the Spirit, submitting to others.
Yeye amejazwa na Roho Mtakatifu kwa sababu yeye ananyenyekea na ananyenyekeana na wenzake.
Philippians chapter 2 verse 3,
kitabu cha Filipo sura ya 2 mstari wa 3,
do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.
Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenzio kuwa bora kuliko nafsi yake.
Because of what Jesus Christ has done for us,
kulingana na vile ambavyo Yesu Kristo alifanya kwa sababu ya kazi ya Mwenyezi Mungu,
in order to pardon our sins,
ili dhambi zetu ziweze kusamehewa,
the spirit filled man will give up these perceived rights that he has.
Najua kwamba mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu atajinyima haki zake ili awasaidie wenzake,
and he will count others to be more significant than himself,
na sana sana atahesabu wenzake kuwa bora kuliko yeye mwenyewe.
Romans 12:10.
Naona katika Warumi sura ya 12 mstari wa 10.
Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.
Kwa pendo la udugu, mpendane ninyi kwa ninyi na kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu.
Love one another.
Pendaneni.
Outdo one another in showing honor to others.
Jaribu kushindana kuonesha mwenzako kwamba unampenda kuliko vile ambavyo yeye anakupenda.
Not demanding or expecting honor for ourselves.
Sio tu kwamba unatarajia ama unalazimisha heshima,
but instead showing honor to others.
Lakini ufanye hivyo kwa sababu unataka kuheshimu wengine kulingana na upendo wao.
All others, not just those in position of authority over us.
Sio mtu ambaye ana tajriba ama ana ushawishi, ni kila mtu, maskini kwa tajiri.
But children,
hata watoto,
women,
wanawake,
show them honor,
waoneshe heshima wote.
Outdo them in showing honor to them. Show them more honor than you expect them to show you.
Jaribu kuonesha hao upendo na heshima kuliko vile ambavyo hao wanakuonesha wewe.
Love one another.
Pendaneni.
Submitting to one another.
Katika zaidi sana hayo, nyenyekeaneni katika maisha yenu.
I hope you're getting the point.
Ningeomba kama ningependa ama naomba kwamba mngekuwa mnaelewa jinsi ninavyoeleza.
Because I know some of you even came to the service this morning.
Kwa sababu kati yetu kuna wengine walikuja katika ibada ya leo.
Self seeking,
wakijitafutia,
being self-centered,
wakijiwaza wenyewe.
You came for your own selfish reasons.
Ulikuja kwa sababu ya nafasi yako wewe mwenyewe.
You came so that others would know how spiritual you are.
Na wengine wetu tulikuja kanisani kuonekane kwamba sisi ni wa mcha Mungu, lakini ukweli ni kwamba tunadanganya.
Or you came because you think that by coming now God will owe you something.
Na pengine ulikuja kanisani ukitarajia kwamba ukitoka kanisani Mungu atakuwa na deni lako.
Or you came thinking that God will owe it to you to bring about some physical healing in your life.
Pengine ulitarajia kwamba ukija kanisani Mungu angeweza kukuponya katika hali ya ugonjwa katika maisha yako.
Oh, that you would be filled with the Spirit.
Ukweli ni kwamba mtume Paulo angependa ujazwe na Roho Mtakatifu.
What good is it if other people think you are spiritual?
Je, ingekuwa na maana gani kwamba wengine wafikirie kwamba umejazwa na Roho?
And yet you're storing up God's wrath for yourself.
Lakini ukweli ni kwamba wewe unaongeza akiba ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako.
What good is some financial blessing?
Je, jiulize ukibarikiwa kifedha inakusaidia kivipi?
Or physical healing?
Ama katika hali ya kukuponya kiafya?
If you're storing up God's wrath for yourself.
Kama siku ya hukumu ghadhabu ya Mungu itakuwa juu yako.
Be filled with the Spirit.
Kweli ni kwamba jazwa na Roho Mtakatifu.
The spirit-filled man has the fruits of the Spirit.
Yule ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu huwa na matunda yake huwa inaonekana.
Love,
kwa mfano upendo.
Joy,
furaha.
Peace,
amani.
Patience,
ile hali ya kustahimili.
Kindness,
ukarimu.
Faithfulness,
kuwa na uaminifu,
gentleness,
kuwa na upole,
self-control,
kuwa na utulivu.
This is quite different from the drunkard, isn't it?
Hii ni hali tofauti kulingana na mtu ambaye anakunywa pombe.
What drunkard do we know that exhibits any of these characteristics?
Angalia katika maisha yako wale watu ambao wanapenda kuvinywa, wana tabia kama hii.
They are self-absorbed, they're self-seeking.
Hao ni watu ambao wanajifikiria hao wenyewe, wana maslahi hao yao wenyewe.
The spirit-filled man will love.
Unajua kwamba mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu ana upendo.
The spirit-filled woman will love.
Mwanamke ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu ana upendo.
The spirit-filled child will love.
Yule mtoto ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu ana upendo.
1 Corinthians 13:4-7.
Kitabu cha kwanza cha Wakorintho sura ya 13 mstari wa 4 hadi 7.
Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu bali hufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote.
The spirit-filled man is ready to suffer for the sake of others.
Yule mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu yuko tayari kujinyima na achukue msalaba wake afuate Yesu Kristo.
This is a man who will submit himself.
Ni mtu ambaye atanyenyekea.
As I said earlier, that Greek word translated submitting,
ile neno katika Ugiriki ambayo inamaanisha kunyenyekeana,
it is a military term.
Ni neno ambalo linatumika kijeshi.
It carries with it the idea of a soldier who subordinates himself to the military.
Inawaza ambayo inamaanisha kwamba yule mwanajeshi ana vile ambavyo ananyenyekea na kutii sheria katika kijeshi.
One of my sons is in the United States Navy.
Kwa mfano ndugu yetu ana mtoto wake mmoja ambaye katika wanajeshi wa maji.
He's currently on the USS Theodore Roosevelt.
Na kaizi hapo katika meli ambayo inabeba ndege za angani ambayo inaitwa Theodore Roosevelt.
It is an aircraft carrier.
Na ambaye ni meli ambayo inabeba ndege za angani.
He's serving somewhere in an ocean right now. I don't even know where he is located.
Na saizi hata yeye kama baba yake hajui mahali ambapo amewekwa, lakini yuko katika bahari hapa ulimwenguni.
And he had no choice but to go.
Yeye hakuwa na nafasi yote ya kukataa, ilikuwa lazima aende.
He has submitted himself to the Navy.
Unaona kwamba yeye aliweza kutii kufanya kazi na wanajeshi wa maji.
He had to leave his wife and his young daughter.
Yeye aliweza kuacha familia yake ambaye ana mtoto mchanga na mwanamke wa bibi yake.
So that he could go and spend several months out in the ocean on this big ship.
Ili aende kutimiza jukumu yake ya kufanya kazi katika wanajeshi wa maji.
He was away from them during Christmas.
Hata wakati wa sikukuu ya Christmas hakuwa pamoja na familia yake.
He did not choose to miss Christmas with his family.
Ukweli kwamba yeye hakuwa na nafasi yote katika uamuzi wake wa kukosa kuwa na familia yake wakati wa sikukuu.
But he submitted himself to the Navy and the Navy told him what he must do.
Na unaona kwamba aliweza kutii vile ambavyo wakuu wake katika wanajeshi waliweza kumwambia.
He did not choose what ship he would be on.
Yeye hakuamua ile meli alikuwa anaenda kupanda.
He didn't choose when he'll go on the ship, when he'll be off the ship.
Yeye hakuwa na uamuzi ama nafasi ya kuweza kusema ataenda wakati fulani atatoka na wakati fulani.
He's in the United States military.
Yeye yuko katika wanajeshi wa nchi ya Amerika.
What they tell him to do, he has to do it.
Na ni lazima atii vile ambavyo anaamrishwa.
He has submitted himself.
Unaona kwamba yeye ameweza kutii.
Now that is the idea that Paul is bringing forth with this word submitting.
Na sasa hiyo ndio wazo ambayo mtume Paulo anataka kujaribu sisi tuelewe, ili neno la kunyenyekeana.
We give up our rights.
Sisi tunajinyima haki yetu.
But remember, we must take this verse in context.
Na lazima tuangalie hii mafundisho katika ndani.
It says submitting.
Unaona kwamba inasema kunyenyekeana.
It does not say submit.
Haimaanishi yenye kunyenyekea.
This verse does not stand alone.
Unaona kwamba mstari huu hausimami peke yake.
But it is connected to those verses that we read which come before.
Na ina uhusiano na mistari ambayo inakuja kabla ya mstari huu.
But it also leads to what Paul says next.
Na lakini inatupatia mwelekeo jinsi ambavyo mtume Paulo anasema baada ya mstari huu.
And if you read, he goes on in the next verses describing different different relationships.
Na tunaona katika mistari ama mishororo ambayo inafuata, Mtume Paulo anatueleza mahusiano ambayo inakuwa tofauti kulingana na hili neno la kunyenyekeana.
And they are relationships of biblical authority.
Na tunaona kwamba kuna mahusiano kulingana na mamlaka ya Biblia.
He goes on to, in the next verses to say, wives, submit to your husbands.
Tunaona kwamba anatueleza kwamba wanawake watii waume zao.
He says, children, obey your parents.
Lazima watoto watii wazazi wao.
And he says, bond servants, obey your earthly masters.
Anatuambia kwamba watumishi ama watumwa wetu waweze kutii kwa mabwana zao.
If we take submitting to one another,
na tukichukua ile neno la kunyenyekeana,
to mean that all Christians are to mutually submit to one another,
ya kwamba kila Mkristo aweze kutii mwenzake,
then that would destroy all the meanings of the text.
Na hii hali ingeweza kudhoofisha ile hali ambayo hii somo inafundisha.
Where Paul and others explain God's authority structures.
Na vile ambavyo Mtume Paulo na watume wengine wanaeleza mamlaka ya Mwenyezi Mungu katika kanisa.
For both the church and the family.
Kulingana na kanisa na familia.
Husbands are not to be submissive to wives. That's not what Paul is saying.
Mtume Paulo amaanishi kwamba wanaume watii wanawake wao.
But they are to love them.
Lakini wanaume wao lazima wapende wanawake.
Parents are not to be submissive to children.
Ya kwamba wazazi sio lazima watii watoto wao.
Think of how chaotic your homes would be if that were the case.
Kweli kungekuwa na ghasia nyingi nyumbani kama wewe ungeweza kutii kila kitu mtoto wako anafanya.
Parents are not to be submissive to their children, but they are to nurture them.
Kweli ni kwamba mzazi lazima amlee na mtunze mtoto wake.
Masters are not to submit to their servants.
Matajiri ama mabwana sio lazima watii wafanyikazi wao.
But are to respect them.
Lakini lazima waheshimu watu ambao wanafanyia kazi.
Therefore, submitting to one another,
ile hali ya kunyenyekeana,
has to be taken in proper context.
Lazima izingatiwe katika hali ambayo Mwenyezi Mungu anataka tujue.
Otherwise, we can end up on very dangerous ground away from God's word.
Lazima tukielekea katika hiyo hali ya kutafsiri bila ambavyo sisi binadamu tunataka, tutapoteza mwelekeo kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
There is mutuality of love in the body of the church.
Unajua katika kanisa ile hali ya kupendana inataka inapatikana upande zote.
And there is a proper attitude that believers are to have with one another.
Na kuna tabia fulani ambayo waumini ama watu wanaoamini neno la Mwenyezi Mungu wanatakana kuwa nayo.
There is to be humility in our relationships.
Na lazima tuwe na hali ya kunyenyekea katika uhusiano wetu.
None of us should be lording over others.
Sio wewe unakuwa juu ya mwenzako ama unaonekana wewe ni mkubwa kuliko mwenzako.
And yet at the same time,
lakini katika hiyo hali tu,
there are those who are teachers and those who are leaders.
Kulingana na maandiko matakatifu, Mwenyezi Mungu anatuelekeza kwamba lazima kuwe na walimu na viongozi katika kanisa.
There are husbands.
Kwa mfano, kulazima katika nyumba kuwe na baba wa nyumba ama bwana.
There are children.
Na sehemu nyingine kuna watoto.
So all of this has to be taken in the proper context of the relationship.
Na katika hali ya mafundisho, hii sehemu ya kila mtu ana sehemu yake ya kucheza ili tuwe kanisa moja.
Because all believers are members of one body.
Ya kwa sababu sisi wote ambao ni waumini ni sehemu tofauti ya mwili moja.
That is the body of Jesus Christ.
Na ambaye ni mwili wa Yesu Kristo ama kanisa.
But within that body we all have different functions.
Lakini kila mtu ana sehemu yake ambayo anacheza ili sisi wote tuonekane tunafanya kazi ya Mwenyezi Mungu.
No one is greater than the other.
Ndio kama sisi wote tuko sawa.
But we have different roles which we are to fulfill.
Lakini kila mtu ana jukumu ambalo amepewa na Mwenyezi Mungu na lazima atimize.
My final point of the morning.
Na jambo la mwisho ambalo nataka kuzungumzia kulingana na somo la leo.
First we considered what submitting is not.
Na sehemu ya kwanza tuliona kwamba kunyenyekea haimaanishi nini.
Then we considered what submitting is.
Na tukaenda sehemu ya pili, kunyenyekeana inamaanisha nini.
Now let us discuss what condition.
Na sehemu ya tatu ni hali gani.
The way of the drunkard is the way of the self-centered man.
Mtu ambaye anajifikiria ni mtu kama ambaye amezoea mvinyo.
And Paul tells the Christians in Ephesus not to be that way.
Na Mtume Paulo anakataza wa Kristo Efeso katika mji wa Efeso wasiwe hivyo.
But to submit to one another.
Lakini waweze kunyenyekeana.
How can it be done? Under what condition can this take place?
Yeye jiulize, hii inaweza tendeka vipi katika hali gani?
By nature our desire is to love ourselves.
Katika asili yetu sisi tunatamani kujifikiria sisi wenyewe.
How are we to love others?
Yeye inawezekanaje sisi kujikupenda wenzetu?
How are we to be submitting to one another?
Yeye inawezekanaje sisi kuweza kunyenyekeana na wenzetu?
Paul gives us the answer in verse 21.
Na tunaona mtume Paulo anatupatia jibu katika mstari wa 21.
Out of reverence for Christ.
Na kaikuwa katika hali ya kumwogopa na kumwabudu Mwenyezi Mungu.
In our relationships with other Christians.
Na uhusiano wetu na Wakristo wengine.
Whether that is our spouse, whether that is our child, whether that is another church member.
Kwa mfano mtoto wako, mke wako ama mtu mwingine kutoka kanisa lingine.
We do not have to wait until they are behaving as they ought.
Sio lazima utarajia mungoje yule mwenzako akuwe katika nafasi ya kusema ameokoka ili uweze kumpatia heshima yake ama kumpenda.
Paul does not tell us wives submit to your husbands so long as your husband is loving you in a good way.
Naona mtume Paul atuambia kwamba lazima mwanamke anyenyekeane na bwana wake kwa vile bwana wake anampenda yeye.
No, Paul doesn't tell us to wait for the other person to do what they're supposed to do.
Na mtume Paul amaanishi kwamba lazima tungojee mwenzetu afanye hivyo na ndio sisi turegeshe.
We're not to wait until the other person is now worthy of reverence.
Sio lazima mngojee mwenzako akuoneshe heshima na awe ndio muoneshe heshima.
Because that day will never come.
Ujue kwamba hiyo siku haitapatikana, haiwezekani.
Paul says submit to one another.
Na anaona mtume Paul anasema tunyenyekeane.
Not out of reverence for them.
Sio ati kwamba unaomwogopa mwenzako ama unapatia mwenzako heshima.
But out of reverence for Christ.
Lakini ufanye hivyo kwa sababu unamwabudu na unamwogopa na kwa sababu ya kicho ya Mwenyezi Mungu.
It is Jesus Christ that can humble our pride.
Unajua kwamba Yesu Kristo ndiye ana uwezo kufanya sisi tunyenyekee.
So that we can love others the way that we're supposed to.
Kwa sababu tuna imani ndani ya Yesu Kristo anatuwezesha kufanya chochote ambacho kulingana na makusudi ya Mwenyezi Mungu.
Now we said before we must know the truth about ourselves.
Na ni kweli kwamba lazima tujiangalie ndani yetu, tujue nafsi yetu na tujue ukweli wetu.
We break God's law every day.
Ni kweli kwamba sisi huwa tunavunja sheria ya Mwenyezi Mungu kila siku.
We sin because we are sinners.
Sisi hutenda dhambi kwa sababu sisi ni watenda dhambi.
Our covenant keeping God.
Yule Mungu ambaye anaweka agano.
Entered into covenant.
Aliingia katika agano
with the representative of the human race.
Na mwakilishi ambaye mzazi wetu wa kwanza katika ubinadamu ambaye ni Adamu.
That is the first human, that is Adam.
Ambaye ni binadamu wa kwanza ambaye anaitwa Adam.
And Adam broke the covenant that God made with him.
Na tunajua kwamba Adamu alipungukiwa na utukufu na hakuweza kuweka agano.
And because of our union with Adam being a human.
Na kwa sababu sisi tuna uhusiano na Adamu kama kuwa binadamu kama sisi.
We all sinned and we all have inherited that sin nature.
Hiyo hali ilifanya sisi wote tukatenda dhambi na katika hali tukaridhi hiyo dhambi.
And God in his perfect justice could have just left things the way they were.
Na kwa sababu Mungu anapenda haki kikamilifu, angeweza kuacha hiyo hali iwe baki vile ambavyo ilikuwa.
And God in his perfect justice would have been right to condemn the entire human race.
Na kwa sababu Mwenyezi Mungu anapenda haki, alikuwa na haki ya kuweza kuhukumu kila binadamu.
He would have been just to do that.
Ingeonekana haki mbele ya macho yake.
But Jesus Christ.
Lakini tunaona kwamba Yesu Kristo.
The image of the invisible God.
Ambaye ni mfano ya Mwenyezi Mungu ambaye haonekani.
That is what we read in Colossians 1:15.
Ambaye anapatikana kitabu cha Wakolosayo sura ya kwanza mstari wa 15.
Jesus is the reason.
Yesu Kristo ndio sababu.
That Old Testament history continued after the fall of Adam.
Ile historia ambayo inapatikana katika agano la kale kulingana vile ambavyo Adamu alipungukiwa na utukufu iliweza kuendelea.
God according to his will.
Mungu kulingana na makusudi yake.
Instead of condemning the entire human race.
Badala yake kuhukumu binadamu wote.
Because of sin.
Kwa sababu ya dhambi.
Instead he provided redemption.
Lakini kwa njia mbadala ali
Imagine God could have condemned every one of us and yet he provided for redemption.
Kweli kwamba kwa Mwenyezi Mungu alikuwa na haki ya hukumu kila binadamu ili kwa sababu sisi wote tulikuwa tumetenda dhambi lakini akatuletea ukombozi.
Through the person and the work of Jesus Christ.
Kupitia kwa Yesu Kristo na kazi ambayo Yesu Kristo aliweza kuja kutenda hapo ulimwenguni.
So that all those who repent of their sins.
Ili wale wote ambao waweze kutubu dhambi zao.
And believe in Jesus Christ.
Na kumwamini Yesu Kristo.
Are saved from that wrath which you have been storing up.
Waweze kuokolewa kutoka adhabu ya Mwenyezi Mungu ambayo iko juu yetu.
Because Jesus paid the penalty for you, you will not pay.
Kwa sababu Yesu Kristo alikuja akachukua nafsi ya dhambi na akatupatia nafasi yake ya haki kuonekana haki mbele ya Mwenyezi Mungu.
The Christian is the person who knows that they deserve God's wrath.
Yule ambaye ni Mkristo mkamilifu anajua kwamba adhabu ya Mungu iko juu yake.
And the Christian knows that Jesus endured that penalty.
Na tunajua kwamba Yesu Kristo alichukua adhabu ya Mungu kwa niaba ya sisi wetu, sisi ambao ni matenda dhambi.
On their behalf.
Kwa niaba yetu.
And the Christian,
na Mkristo,
out of their heart,
na kutoa kwa mioyo yao,
according to this knowledge,
na kulingana na ufahamu huu,
will revere Jesus Christ.
Yeye ataweza kumwogopa na kumwabudu Mwenyezi Mungu ama Yesu Kristo.
The Greek word translated here reverence,
na hili neno ambalo kicho linamaanisha nini,
carries with it the same meaning as fear.
Ni neno ambalo kicho ni neno ambalo linamaanisha ni hali ya kumwogopa.
It is communicating a feeling of profound respect.
Ni neno ambalo linawakilisha ya kwamba ile hisia ya kupatia mtu heshima ya hali ya juu.
Not fake respect.
Sio heshima ya bandia.
Not respect that you just show from the outside.
Sio heshima ambayo inatoka tu nje kwa sababu umeona mtu kuna tajiri ama ana cheo.
But real respect that comes from the heart.
Ni heshima ambayo inatoka na moyoni mwako.
It is not just a respect in our actions.
Sio heshima inatoka katika hali ya matendo yetu.
You know, every culture has its ideas of what respect looks like.
Kila hali ya utamaduni ama kabila ina njia tofauti ya kuonesha kwamba wanaonesha heshima mtu fulani.
Here in Kenya it may be something like this.
Kwa mfano hapa katika nchi yetu inaweza kuwa katika hali hii.
In order to show respect you have to be very quiet in the presence of the person you're respecting.
Pengine ukikuwa mnyamavu mbele ya mtu ambaye unaheshimu, hiyo inaonyesha kwamba unampatia heshima yake.
If you're a child, you should say nothing when you're around adults.
Kwa mfano kama wewe ni mtoto hufai kuongea mbele ya watu wakubwa.
If you're an adult and you need to ask a person over in authority over you a question.
Kwa mfano kama wewe ni mtu ambaye amekomaa unataka kuuliza swali kwa mtu ambaye unapatia heshima.
Now you have to get very close to them and you just
kwa mfano lazima mkaribie karibu na uongee kwa sauti ya chini sana.
That is our idea of what respect looks like in Kenya.
Na kwa mfano sisi katika bara la Afrika tunaona kwamba ukizungumza hiyo hivyo unapatia mwenzako heshima.
But we're not just talking about you can do that.
Na kwa mfano unaweza fanya hivyo.
But in your heart and in your mind think terrible things about the person that you're showing respect to.
Lakini ukweli ni kwamba ndani yako umeudhika na yule mtu ambaye unamjaribu kumuonesha heshima.
Alice is laughing because she knows it's true.
Wewe ni kwamba wengi wetu tunajua hiyo ni kweli.
Yes, you're just showing respect on the outside, but on the inside you think the person is a terrible person.
Kweli ni kwamba katika nafasi ya nje wewe unaonesha kwamba unampatia heshima, lakini ukweli ndani yako unamwazia mabaya.
Maybe you hate them, maybe you think they're stupid or whatever.
Pengine unaona huyo mtu ni mpumbavu, ni mjinga na unamchukia, unamchukiza na yeye.
But because you want something from them, now on the outside you're going to show them respect.
Na kweli ni kwamba kwa sababu unatarajia kitu kutoka kwake, utajaribu kumuonesha kwamba unampatia.
That's not the kind of respect that we're talking about when it comes to Jesus Christ.
Hiyo si heshima ambayo tunazungumzia wakati tunakuja katika nafsi ya pili ambayo ni Yesu Kristo.
What happens on the outside has some meaning, it can matter.
Na ile kitu ambayo kinatendeka nje lazima kiwe na maana.
But what matters much more than that is what is on the inside.
Lakini ukweli kwamba kile ambacho kiko ndani yako ni ndio cha maana zaidi kuliko vile ambavyo unafikiria.
Does the fear, does the respect, does the reverence that you have for Jesus Christ come from your heart?
Ile heshima ambayo uko nayo ama hali ya kuweza kumwogopa Mwenyezi Mungu katika nafasi yake kuwa muumba wako inatoka ndani ya moyo wako?
Because if it does not, God knows.
Lakini kukweli kwamba kama unadanganya Mwenyezi Mungu anajua yote na anajua kwamba unadanganya.
If you are Christian,
kama kweli wewe ni Mkristo,
then you have some understanding.
Unaweza kuwa na ufahamu
of who Jesus is.
Ama unaweza kufahamu Yesu Kristo ni nani.
And what he has done.
Na ile kazi ambayo alikuja hapo ulimwenguni na akaweza kufanya.
For you.
Ili sisi wote tuweze kuonekana haki mbele ya Mwenyezi Mungu.
For you specifically.
Ili sisi wenyewe tuweze kuonekana haki mbele ya Mwenyezi Mungu.
And if you know that.
Na kama kweli ungepata nafasi ya kuweza kujua hayo.
If you know that truth in your mind and you know it in your heart.
Na unaweza jua ukweli huu katika mawazo yako na katika wako,
then there's nothing else you can do except revere him.
Na hakuna chochote kingine ambacho unaweza kufanya ama uongeze. Kitu ambacho natakana kufanya ni kumpatia heshima kutoka kwa moyo wako.
And that will in turn affect your actions in the spirit.
Na katika hiyo hali itaendelea kuguza maisha yako katika kiroho.
But now it will be real, it won't be fake.
Lakini ukweli ni kwamba sasa itakuwa tofauti kwa sababu itakuwa katika hali ya ukweli.
And you will more and more.
Na utakuwa zaidi na zaidi vile ambavyo unasikia neno la Mwenyezi Mungu utabadilika kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu inafanya kazi ndani ya maisha yako.
Be submitting to one another.
Na ila itaweza kufanya wewe uweze kunyenyekeana katika hali kutoka mmoja hadi mwingine.
Let's all stand and pray.
Kina mtu asimame.
Oh Lord, how we come before you humbly knowing that we are sinners. There's nothing in us that you might desire that would improve you, Lord. We bring nothing, and yet you choose to save us anyway. Lord, how we thank you for providing in your Son, Jesus Christ, for our redemption. It is He who has paid the penalty for all of our sins. And that is the wrath that we have been storing up and will store up for the rest of our lives here on earth. But that penalty was paid by Him. We won't pay it for those of us who by faith have received this good news. That is the gospel. Because you in your goodness towards us have regenerated us, have made us to be born again, have taken our hearts of stone and given us hearts of flesh so that we might believe. Lord, help us to understand that truth more and more each and every day, Lord. Awaken in us a desire to be holy as you are holy. Lord, you have not saved us so that we can just go on about our lives sinning every day and enjoying very much our sin. No, you have freed us from the bondage of sin to walk in newness of life, to be holy as you are holy, to obey you because we love you. But Lord, we can't do it ourselves. We know it. We must depend upon you. You are our strong tower. It is you to whom we flee. So Lord, please don't let us for another minute think we are doing anything on our own power. And that includes submitting to one another, Lord. We know we cannot do it. It is not within us to submit to another human being. And yet you tell us we should do it. And so we know that it is you who can help us. So we ask for that help, Lord. Help us. As we desire to obey you, submitting to one another. And it's in Jesus Christ's precious name that we pray. Amen. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all. Son and Holy.